One Blazing made it.
Bestie nawe, mubye maluli na kuvera kumpinange. Okukoso nyiwa chagana, manichi mokukula galavo. Love newe kabakaza nyo, obugobo ba singo manyi nyo. Abansoka koba numya, sichari na mukwano gwadibuda. I don't want to be just a bestie, kwesiga makongo lonely. I promise to be only boyfriend. And you have been fucked up. I'm in love with my bestie. Si chafu na tulo. Babe, I'm in love with my bestie. Si chafu na tulo. Si chavi mba okuvera oko kungonza. Nafuka mula luku kwenwa na ha. Nebo nyika ngunda. Love newe kabakaza nyo. Obugu wa singa wala nyo. Abansoka kuba numya. Sichari na mukwano kwa dibuda. I don't wanna be just a bestie. Wesi kama kwa when you're lonely. I promise to be only boyfriend. And you have been fucked up. I'm in love with my bestie. Si chafu na tulo. Babe, I'm in love with my bestie. Si chafu na tulo. Na kwa gala sifude yokwani. Ino love topima kumizani. Ochira kwa bulumi wagani. Chaku kwa gala kuhunye sitani. Si chavi mba okuvira oko kumonza. Nafuka mula luku kwenwa na ha. Nebo nyika ngunda. Love newe kawakaza nyo. Obuko wa singo manyinyo. Abasoka kwa numya. Sichari na
www.mp3ugandanmusic.com.